It's Joshua Nye on the beat.
Kazanyo kwa rewinding, kulia mkwata kutumuri bodi.